Let me once again welcome all brothers and sisters, wherever you are. John.
Ndikulandire nsoni tu abale ndi alongo kupinda kuli konse kumene muti nthawi ino.
Again, this is the day that the Lord has made, and it's a free gift given so that we should enjoy it. Yes.
Iliso ndi tsiku lina limene Mulungu alipereka ndipo ine mphaso ya uthe imene yapekedwa kuti ndikhale mu ndikukondwa.
Each and every day, every time, everything that is in us is the Lord who provided so that we should enjoy it. He purposes all things, and he directs all things, and he
thank him to God
for the gift of life given. Last week, we have just started from that book of 1 Kings, chapter 12, verse 25 downwards. And today we are still in that book looking at two groups of people, two men leading these groups of people, symbolizing two groups, the Church of Christ and the religious groups of people. Again, we in this book looking unto the sovereignty of God in doing things, and we are seeing that in the Lord there is nothing bad, but everything according to his determinate counsel. These two groups are the foundation of two doctrines that will be preached in this world.
Hello.
We see God from the beginning designed and patterned that there should be Jeroboam, and there should be another one, the son of King Solomon.
Ndiyetu Mulungu monga makupangiratu kwake, Mulungu anapangiratu kuchokera pachiyambi, kuti pazakhala Yerobiamu, komanso wina ujamendi Rehabiamu, mwana wa Solomon.
So it was like Jeroboam is coming up with the mistake to Rehabiam without knowing that cause was from the Lord.
Ndiyetu Yerobiamu amabwera ndika ntukena kwa Rehabiamu kamene kamaoneka ngati nkulakwisa ndipo amaona ngati kuti pali kulakwisa kumene kuzikuchitika kwa Yerobiamu kwa Rehabiamu posadziwa kuti chinthu ichi chinachokera kwa Mulungu.
Because verse 15 as the title of the message that we are looking forward, it says, wherefore the king hearkened not unto the people, for the cause was from the Lord, which means it was the Lord who made that king not to
hearken
from the old
man
advice.
Chapter 12, verse 15,
and again it says, and that he might perform, it is saying, which the Lord spake by Ahijah the Shilonite unto Jeroboam the son of Nebat, which means the thing that happened here was scriptural. It comes from God with the reason.
Ndiponso baba ndiona kuti akhazikise mawu ake amene Yehova ananenesa Ahiya wakusiro kwa mwayerobiyamu mwana wa Nebati. Kusenza kuti apa pa Mulungu amakangokwanisa zimene iyeyo anazinenera ndi chinthu chinali cholembedwera kuti Mulunguyo ndipo inali nthawi yakukwanirisidwa.
The time when the king forsook the counsel of the men, the same time God helped this king Rehoboam to look forward to the advice of the youth.
Nthawi iti imene mfumu iyi anayikira kunena kuti ikapezeke kuti ikakane uphungu uja woyikidwira ndi akulu uja, anapereka mu mtima mwa mfumuyo kuti ikatembenuke ndi kukayangʼana tsopano uphungu wochokera kwa anyakumata.
Verse 25 says, then Jeroboam built Shechem in Mount Ephraim and dwelt therein, and went out from thence, and built Peniel. And Jeroboam said in his heart, now shall the kingdom return to the house of David.
Chifamu ndi mea 25, wuli ndipo Jeroboam, anamanga Shechemu mmapiri a Efraimu, na akhalamo, na atulukamo, na amanga Peniel. Ndipo Jeroboam, ananena mu mtima mwake, ufumu, uzabweleranso kunyumba ya David.
This time was when Jeroboam was made king of Israel. And when he was a king, he built Shechem on Mount Ephraim. He did the development. He did everything that when people see, they will see that this man is a man of improvement. It's a man of achievements.
Ndiyo mtawi yao ya mriwa wake chintu china cha chikulu chomwana panga ndi kumanga kupanga Shechemu kumapira Efraimu. Iyi inali mbali imodzi ya chitukukozo. Mwezi wonesa kuti mulamuliro wa Yerobiamu anali munthu wa chitukuko, ndipo kuti anthu akhoza malozerana kuti aa munthu ndi wesesa akutukula dziko akupanga chitukuko.
People were persuaded with the campaign that Jeroboam brought to the people that makes him made to be king of them. And they also see the development that he was doing to appease, to bring the people together.
And what do I go back and mawaja amene yana wakopa na wantu kuti ampange kukhala mfumu. Ndiponso pamene anakaona chitukuko chimene iye anachichita pambuyo posankhidwa mfumu, anthu ajana kopeka kukhala pamodzi tsopano kumaona kuti uyu ndi mfumu yamphamvu.
People were persuaded with the things seen with their naked eyes when a man is doing.
Anduru amasokonezeka akaona chinthu chimene munthu achichita ni maso awo.
Same with this time, for you to be recognized that this is the church, they need you to build a big building, doing many things, orphanages, private schools for the church, and many things ministerial. Sink on the ground, then people say that this is a church, this is a group of people that are worshiping the true living God. People need development, things materialism seen with their eyes.
Izinthu zili chimozimozi mmene ali ndi masiku ano. Mpingo kuti uziwike kuti ndi mpingo, amafuna kuti mpingo upange zinthu zimene ziti zioneke pamaso pa anthu, kumanga masukulu, kumanga zipatala, kupanga zitukuko zosiyana-siyana. Ndiye zimene zijazo zomwe zimakopa anthu kuti anthu aziona kuti umene uti ndi mpingo ukhazikika uli zakuti zakuti. Chifukwa anthu amakopeka ndi zinthu zimene aona, amakopeka mkatundu.
These four churches, they are NGOs, non-governmental organizations, whereby they do implement physical development while those things persuade the people, and the same with the groups of people, religious, what they are doing as of now.
Awadu angamena machito kuri ndia mipingo, sama siyana kweni kweni ni mapungu amene siya boma. Kifayi uo ama esisa kupanga kena kari kuonse, kamene katika wakope antu kutamu wakaona, aziro zabu kamene kubumumwe monso, ndi mmene ama jitira antwazi pembezo, ama kala otanga nilwa ndi kupanga chitu kukonchoni kajene na kuti awakope antu.
Religion has a plan, strategy, ways and means that makes them to be honored, that makes them people to point out strategies. That's how the religion works.
Chipembezo zoru chiri ni ndondomeko zake ndipo chiri ndi upangiri ndi dongosolo limene analipanga kuti limene lori kachitika anthu azilozerana kunena kuti apa pali mpingo apa anthu azilemekeza kuti pali mpingo ndi amasatira madongosolo amenewowo.
Another added strategy and plan to the religions. They have instituted Bible schools, theological seminaries, whereby for one to enter in, you need to go after qualification. After an interview, when you pass there, they will say that you have been recruited to be one of the students to our school. Then at the end of the day, when you pass the, according to their design and the wish, they deploy you to be a pastor and call you to be man of God. And they say you are an anointed man of God now. This is a strategy, plans, showing physical and materialism spirit.
Chindu china kato chimene amipingo anapanga kuti azivike kuti ni mipingo anakhazikisa Bible sukulu. Kusukulu kumene amati amakafunzira za Mulungu. Kumene munthu kuti apite kumene koko amachita kulemberako kalata kenako kuti amutenge amapita kukamuyesa mayeso. Atatha kumuyesa mayeso kenako amampasa nthawi yonena kuti akhale akuphunzira. Akaphunzira kukamupasanso mayeso. Atakhoza mayeso amene aja. Pameneno amakamutchulano zonena kuti iweyo ndiye kuti wayenera sopano kuti ukhoza kukalalikira chifukwa chani. Waphunzira waphunzisidwa bwino ndipo ukuziwa zimene ukuchita ndiwe uli ndi ukachenjed.
So for what is a leader in this time, you need to be skillful in other things. Why if you're not, then there is no your place in this world.
Then munthu kuti ukhale nomtsogoleri zimatengera kuti iwe ukakhale pansi pa upangiri wawo ndi ukaphunzire machitachita awo maloma ake ndi pamene umakatchudwa zonena kuti ndiwe mtsogoleri koma ngati sunapange chocho ndikuti umakhala kuti ulibe dzina ku dziko lapansi.
While of the true gospel is the Lord who purpose and directs everything. There is no space for you to design, to pattern, to make, to mold. No space of it.
Pamene tikabwera kuthenga weniweni wabwino ndi Mulungu mwini wake amene amampanga munthu kukhala otumikira kapena kukhala mtsogoleri sanasiyekonso mbali sanakusiyira mbali yonena kuti iweyo uonesere luso lako kapena kuti iweyo ukonzepo pena pansi kuti paoneke kuti pali usogoleri.
That's why 1 Corinthians chapter 4 verse 7 says.
Ndifanya kuti tikamwerenga mbuku la 1 Corinthians chapter 4 ndi 7 amanena kuti
for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it?
Ntifaya apakuti akusiyanisa iwe ndani, ndipo ulinacho chitani chosati wachilandira. Koma ngati wachilandira, udzitamandira bwanji, monga ngati sunachilandira.
Which means everything that we possess is just a gift, given freely without our good works contributed.
Kusanza kuti chikina chini chonse chimene ife timadusamo ndi kukhala nazo, ndizaulerezo tidzapasidwa ndi Mulungu popanda ntchito yathu yowonjezerapo.
Here there is no merit. It's a gift.
Ndipo abantu palibe ndondomeko yoti sati ayi imene inipaso.
Palibe kuyesetsa kuti kuchita bwino ayi koma mpaso. There is no merit, but it's just a gift given.
Palibe kuyesetsa kuti upeke kuchita bwino kwako koma ni mpaso yaulere yoperekedwa.
So salvation is a free gift given to the elect.
Ndiyo chipulumuso ndi mphaso ya ulere yoperekedwa ndi Mulungu kwa iwo amene ndi osankhidwa.
So we see Jeroboam as a skillful man building Shechem on Mount Ephraim and dwelt therein and built Peniel.
Ndiye kuti kumuona Yerobiamu akukhala munthu wachitukuko kwambiri amene anamanga Sekemu mumapira Efuremu atulukamo namanganso kupenya. Ndiye vesi ya 26 akuti ndipo Yerobiamu ananena mu mtima mwake, ufumu uzabweleranso ku nyumba ya Davide.
So here verse 26 says Jeroboam said in his heart. Which means that this thing comes from within himself. And the thing that was from within himself helps him to do a thing that will please him.
Ndipo chinthu ichi chimene chimachokera mwayekha mkati mwakemu chimamuthandiza kupanga zinthuzo zisangalasa.
For example, when we read Isaiah chapter 14, verse 13
says,
for thou hast said in thine heart, I will descend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sight of the north. I will ascend above heights of the crowns. I will be like the star. This is what happens within a sinner.
Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndizakwera kumwamba, ndizakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Ndizakhala pamwamba pa phiri la khamu malekezero a kumpoto, ndizabwera pamwamba pa mitambo, ndizafanana ndi wamwamba mwambayo. Umutu ndi mmene amaganizira ndi mmene amakhalira munthu wochimwa.
Before Lucifer descended into this world, he had these five things in his heart.
Satana ndo asanachisidwe kumwamba kamena kuti Lucifer palasa kumwamba zinthu izi zisanu zikali mu mtima mwache.
At first he was a morning star. He was a son of the morning. But in his heart, germinates something very evil in his heart.
Oyamba tu yeyo anali amenyenyezi, koma zinthu sopano zinamba kukula mkati mwake.
So when this thing happens in his heart, five things made him to be thrown into this world. The first thing he says, I will ascend into heaven. The second thing, I will exalt my throne above the stars of God. The third thing, I will sit also upon the mount of the congregation in the sight of the north. The fourth thing, I will ascend above the heights of the crowns. And the fifth thing, I will be like the Most High. So with this fight, made Lucifer to be thrown into this world, into the pit.
Look at
the fifth thing, which says, I will be like the Most High.
Daona ni chintu cha chisanu, chimene akunena kuti ndigafana na ndi wamwamba mwamba.
Which means he was saying that I will be God of myself.
Ababa akutanthauza kuti mu mtima mwake amanena kuti ineyo ndizakhala Mulungu mwa ine ndekha.
So God, because of this, throw him into this world.
Ndiyeno chifukwa cha ichi Mulungu anamponya iye ku dziko lapansi.
Because he had to take out the seed that is inherited but has germinated in his heart that I will. There is no any other God but one God, the Jehovah, whom we worship.
Kubadwa apa amafuna kukachosa zimene zinali mumtima mwa Satana zimene zimakula mumtima mwa Satana kumambako zimene amangoti ndizakhala chipapa li Mulungu mmodzi yekha woyenera kupembedzedwa.
Luke Genesis chapter 1 verse 26.
Kwadi anaona mbuku la Genesis chapter 1 ndi miyaka ya 26.
This is the time when God was creating a man. He said, and God said, let us make a man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Man in his own image, in the image of God, created he him. Mero and Fimero, that is Adam and Eve, created he them.
Ndipo anati Mulungu, timange munthu mchifanizo chathu, monga mwachikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za mnyanja ndi pa mbalame za mlengalenga, ndi pa ng'ombe, ndi pa dziko lonse lapansi, ndipo zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi, Mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chachi. Mchifanizo cha Mulungu adalenga iye, adalenga iwo mwamuna ndi mkazi.
So here we see that Adam and Eve was created in the image of God according to the likeness of God.
Akationa kuti Adamu ndi Eva analengedwa mchifanizo cha Mulungu monga mwachikhalidwe cha Mulunguyo.
But let us look at Genesis chapter 3 now, verse
3, 4, 5, 6. Kwa matumbe leo Genesis chapter 3 verse yake, so mbano tione buku verse 3, 4, 5, 6.
More especially I will start from the school whereby it says, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
Ndipo yambira pa verse yake ya 2 imenanena kuti mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipaso za mitengo ya mundamu tidye. Koma zipaso za mtengo umene uli mkati mwa munda, Mulungu anati musadye umenewo, musakhuze umenewo mungadzafe.
Here we see the woman speaking the word of God to Satan through the serpent.
Abantu kuona mzimayi uyu hapa akulankhula mawu a Mulungu kwa Satana kupitira mwa njoka.
She's speaking whatever the Lord spoke to them.
Yeno makalankhula zizonse zimene Mulungu anawalankhula iwowa.
Don't forget that Isaiah, Lucifer was saying, in Isaiah, Lucifer was saying, I will be like the Most High.
Ndipo musayiwale pa jambuku la Isaiah muja, tikumva kuti Lucifer ayo amalankhula kuti akutizafanana ndi wamwamba mwambayo.
And he was thrown into this world because he likes to be like the Most High.
Ndipo anapumira pa dziko lapansi chifukwa iyeyo amafuna kufanana ndi wamwamba mwambayo.
Now, the Satan, the Lucifer, is on earth. Now is coming to a woman. Which means in heaven there is clean, there is only one God, that is that sinful Satan, that sinful Satan Lucifer has been thrown into this world. Now met with a man, a woman.
Kutanthauza kuti kumwamba tsono kwakhala kwabwino kwakhala kwoyera chifukwa Satana uja amene amadziva kumwamba uja waponyedwa wachosedwa waponyedwa pa dziko lapansi ndi apa tsopano wayamba kubwera kwa mkazi sopano.
A serpent has heard the word of God coming forth from the mouth of the woman by the name Eve.
Ndipo popeza Satana uja amagwisa ntchito njoka, njoka yobima amva mawu Aminana choka paka mapamu lungu, amina kwa amakala mtibwa yani zimai jina lake Eva.
Now, Lucifer had to speak, Satan had to speak a word now, against the word of God that was coming out from the mouth of the woman by the name Eve.
Woku Lucifer, asopano kupitila mwanjoka ija, akukala mkula mau, amine akutusa, nima waku lungu aja, amine mungu ama ana lankula, amine Eva, ama kala mkula aja.
Verse 4 says, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, which means they were blind. And ye shall be as gods, knowing good and evil. Meaning he'll be like God.
Nime afuwa kukuti njoka ayo ndipo inati kwa mkaziyo, ufa simudrafa ayo. Kifukwa azi wa mulungu kuti, siku limene muka aje unene azese guka maso anu, kutanta uzutantu wanali akungu. Ndipo muzakala ngati mulungu, wabuziwa zabu ino ndizo ipa, kusenza kuta kangote jivaso jimene jisona mpa wakala wano ufana na ndi mulungu sobana.
Don't forget that Genesis chapter 1:26, a man has been created in the image of God and is like God.
Then we say, "What do we do with the Bible?" Genesis chapter 1:26. Ah, Moses and Abraham did not find the same rule. Did not have any offer than the same rule.
Now the king that was in the image of God met with his servant in the serpent and started speaking the word.
Now Satan,
the devil, the serpent, Lucifer, is speaking that once you eat this, you shall be as God. So the woman had to take this and eat so that she should be like God.
Diego Avancasio, anakita nga iti kukala jamu ayi kuda kuzo kala upana na dimulu.
And she took some to her husband so that the husband should eat it too, so that they should be like God.
Now,
when the fruit went to Adam, never rejected the fruit because when he was created with this woman, so they were connected. So it was very easy for them to eat together because they were one body, they were one mouth.
Once
Adam ate the fruit, sin entered the
world.
Because, which means it was the eating of Adam that bring the sin in into the world. Don't forget that the eating of the fruit is to make them to be as gods. And this is being, this tip of being like gods is coming from the devil, Lucifer, Satan, who was thrown from heaven when he thought in his heart, I will be like the Most High.
Because
when we read Romans chapter 5, verse 12 says, Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. That is Adam.
Chifukwa chache monga uchimo unalowa mtiko la pansi mwa munthu mmozi ndi imfa mwa uchimo chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa ndiye mmozi yoti ndi Adamuyo.
So the eating of the fruits, in a sense to be like God, is the bringing of sin into the world and bringing of death and all sin before the Lord.
So, is Lucifer when he thought in his heart.
Now, when we go back into the book of 1 Kings, chapter 12, it says, verse
26.
And Jeroboam said in his heart. Lucifer thought and said in his heart. Adam and Eve ate the fruit so that they should be like God, saved from their hearts.
Adam and Eve, when they ate the fruit,
what was that fruit saved in their hearts? That was the mind, idea.
Amena utu ni maganizo maringariyo.
So when the idea was within them, it expanded, it developed to be the exact what was inside them and come out and make them to be like God. That is
I don't worship.
He was appointed to be the king according to the course of, according to how the Lord desired and acted, but he was not the king of God that lead the people according to the will of God to let them serve. Now,
Mona, Roman Dima, Menacula, would the way of the Amadi Mutima Waji. Is it the Sudan of the Yu, Anakara, Fumunditu, Monga Mavikira, Nubangira, Wamu, Oma? Yes, I'm a choker, Don't forget, for the cause was from the Lord.
Which means God made it that it is to be like that, so that Jeroboam should help the people repair against God and worship their ideas, their minds, worship from the within of God, Jeroboam. So God helped Jeroboam to have a mind from within of himself and speak that the kingdom shall return to the house of David. So you can see that here, Jehovah is thinking about ways and means to protect the people so that they should never return to David, thinking that he has the people in his hands.
Abamukoza kuona kuti mwa Yerobiamu kuna izerunduka ndiye amanaya ngano kuna kutetezera anthu kuti asabwerereso kunyumba ya David kusenza kuti anali ndi mphamvu mazimva kuti ali ndi mphamvu yoteteza anthu.
Same with how the reasons work, they tried their best to implement new things in their congregations so that they should help the people
together so that words never come out from them.
Religion is very clever. He looks to the world, how the world thinks and works, and he took those things and implement into the congregations in the name of serving the Lord. But it should help the people cling together so that they should never come out from them.
Izozo tuzimayanganira kutsiko lapansi mmene dziko likuyendera kodi dziko likukonda chani dziko likupanga chani ndeli matenga zimene zozo kukapina nazo muzipembezo zomudzina lakupemphera ncholingachonena kuti akawapasa anthu akamachita zinthu zimene zijazo amangiririke pamodzi asachoke asatayike wina pakati pawo zakhale limodzi.
That's why religions are speaking, for example Malawi, God speaking that Malawi is the country that fears God. There is Malawi that said fears God, Zambia fears God, countries fears God, Tanzania where the dead president Magufuli, they said fears God. But God never meant it that a country can fear God. It's only the erect that fears God. Because according to the system of God, it is the erect that God brings the spirit of obedience and listening to the will of God and to the word of God, and start obeying God, the sovereign one.
Mungu amangira ndi dongosoloza la Mulungu mene Mulungu anazipangira anapanga kuti kwa iye khayo amene ndo sankhirwa ndi amene akhoza kukhala nako kumva mawu a Mulungu akhoza kukhala nako kugonjera kwa Mulungu ndipo akhoza kumlemekeza iye ndi kulemekeza ulamuliro wake.
So the real church of God is not connected to the mind and the way of doing it of the world.
Here, verse 26,
we see the cleverness of Jeroboam from the within to let the people cling together.
But don't forget that
this kind of cleverness is not coming from his or from himself or own, but the cause was from the Lord that there should be a division. The little division comes from the Lord. It's God who divides the erect from unerect.
Verse 27.
Let us see is the mind, the idea, the idolatry worship that comes from the heart of Jeroboam the king. Whereby it says, verse 27, if these people go up to sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the hearts of these people turn again unto their Lord, even unto Rehoboam, king of Judah, and they shall kill me and go again to Rehoboam, king of Judah.
Mundima 27, akulongo sana sana sama ganizo wake ayobia mwaja, zina maringa ila kutuma mwake, ama aki, antwa wa, akama kwera kuka kwa bereka nsembe nyumba ya Yehova, Yerusalemu. Pameleko, mitima ya antwa wa, izate penukilanzo, kwa mbuye wao, kwa Yerobia, kwa Rehabiamu, mfumu ya Yuda, ndipo azandipa, naza wezeranzo kwa Rehabiamu, mfumu ya Yuda.
Here there is the heart, blessed as the heart. The first heart is only the 23, whereby Jeroboam thought in his heart. The second heart is the heart of the people to turn again to their roads. So Jeroboam was to do whatever he can from his heart to prevent these hearts of the people never to go back to their road. And God helped Jeroboam with his heart, that is to see the hearts of those that have come back to their
roads,
what they can do. If the heart of the
elect
drop back to the road, you never entertain things, but you go straight and preach Christ and him crucified without compromise. You never honor anybody. Religion fears the word of God, fears the event. The religion thoughts in their heart that they can be killed with the event, the great church. That's why when we are preaching this gospel of Christ, the crucified one, know that people will never tolerate with it, but they will be jealous and need even to kill you, because they thought that if you continue preaching this Christ of the scriptures, the honor and glory will come out, will be taken from them and went back to the road, the sovereign one. Then they will be ashamed, so they should get rid of you. Had to design what was then his idea so that he should prevent these come back their
own. Maganizwage, Avangira Maganizwage, Jimene Adi Akaji Kide, Ofuna Kutekezela Gudian to our Asabere Sundaya.
The region will do whatever they can to prevent Liberate from hearing the word of God.
But blessed
is the Lord that all those God elected, there is no one missed.
May
the Lord help us so that we
will
see Christ of the Scriptures and the Lord close to himself. Love, leaving everything that is of idolatry to his honor, Jeroboam, the devil.
Christ over Jeroboam, Malemba, Lucas in the crowd, Monsomere, and Raye, Lucia, Zama Fano, Manjamake, Mayrobiam.